Angel mechi mechi eh. Mungu azidi to bless. Wana pipo baridi umupes. Wetu shahidi umunyes.
Wanda wangu deva. Kokote nitaenda. Tusafiri together. Me and you. Neta kupenda mpaka kufa. Mahaba kutwa kuchacha. Wachawi wata iso namba. Forever me and you. Safari together, me and you. Yeah, let us go bend the back of our faces. Mahaba kunjwa kuchacha. Wajawi wata iso manamba. Forever me and you.
Thank you.